Mumuji, amasambu n'inkandagurisha, nibwira yuko ningera Kigali, ngo nzaba umuherwe, ariko siko byagenze,
nahuye n'abatubuzi,
banyereka ko ari abagizi baneza, kandi bambeshya, nagaruye ubwenge nyuma, ibyanjye byose babitwaye, ariko Yesu icyo mukundira. Kandi sirinjara
ibikorwa byiza byose dukora biduhe imigisha
kitwa bota bidacara bimaze kandi ibyo dutunze byose